Kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala amangcele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu akungeni khona, kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, ngoba izobuya iNkosi yamakhosi, ngoba uzobuya uJesu emhlabeni. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, 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 haleluya, amen.
Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, amen, haleluya. Ushe
Nkosi yabo bonke, ongiyathanda abangithanda.
Ushe Nkosi yabo bonke,
abangifunayo bayangifumana.
Ushe Nkosi yabo bonke,
amen.
Amen, 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 haleluya, amen, amen.
Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, amen, haleluya. Ushe Nkosi yabo
bonke, ongiyathanda abangithanda.
Ushe Nkosi yabo
bonke, abangifunayo bayangifumana.
Ushe Nkosi yabo.